ndimazivela yesoni pazomwe ndakhala kuchita moyo mwanga njira zoyipa zomwe ndakhala kuyendamo mdima umene ndakhala kudusamo koma Yehova sinandaye ndisafungabe kwa Iye ndinali mumatope koma sinatope munandilinda mpaka ndinatulukamo asingatandimanga munandimasula ndinandinyoze pamavuto pandendele adana tandizinga munandilambisa machimo tandizinga munampasa nthawi asimnawelengeleza machimo wanga asimnawelengeleza mbawi wanga asimnawelengeleza chuma janga enyengo zowawisa ndakumbana nazo matenda njala ngozi ndadusana nazo amayesela tandivuta mbuya mali nani simnasiendeka munanditolinga akale zowawisa zitandipinga andikuthokoza chonde chano ndichozama mabulu wanga bwili bwanje sizapuka pamene ndinafula mbuye mnadi yankai pamene ndinadwala mbuye mnadi kunzai pamene napanjala mbuye mnadi yesai mabulo wanedele mbuye muli nae enyengo zanu zose mbuye sizisingai pamene ndinafula mbuye mnadi yankai pamene ndinadwala mbuye mnadi kunzai pamene napanjala mbuye mnadi yesai mabulo wanedele mbuye muli nae enyengo zanu zose mbuye sizisingai pamene ndinafula mbuye mnadi yankai pamene ndinadwala mbuye
In the world of greed, in the sack of grudge, failing to breathe and stuck on the bridge. Dangerous aqueduct, failing to proceed. Struggle to your mate like a lesson seed. Before Major 5, this is what I've seen. I'm not the cracking jokes, my Cortino was trash. Before I lender myself to Jesus on the cross. Demonic exchange made me laugh and talk to people. Stealing all my blessings, devil's very evil. I was brand faded, begging rich people, forgetting everything. Why Jehovah Jireh, I started praying hard. Kuchaka Sanitiko, now I've seen the light like a Samson blood. My God never fell, devil told me where you're at. The fire and the force, I need my blessing back. I'm walking with Christ, I'll never fall your back.
Pamene ndinafula mbuye mnadi yankai pamene ndinadwala mbuye mnadi kunzai pamene napanjala mbuye mnadi yesai mabulo pandendele mbuye muli nane enyengo zanu zose mbuye sizisingai pamene ndinafula mbuye mnadi yankai pamene ndinadwala mbuye mnadi kunzai pamene napanjala mbuye mnadi yesai mabulo pandendele mbuye muli nane enyengo zanu zose mbuye sizisingai pamene ndinafula mbuye mnadi yankai pamene ndinadwala mbuye pamene namajala mbuye mnadi yesai mabulo pandendele mbuye muli nane enyengo zanu zose mbuye sizisingai pamene ndinafula mbuye mnadi yankai
ndinali mumatope koma sinatope munandilinda mpaka ndinatulukamo asingatandimanga munandimasula ndinandinyoze pamavuto pandendele adana tandizinga munandilambisa machimo tandizinga munampasa nthawi asimnawelengeleza machimo wanga asimnawelengeleza umbawi wanga asimnawelengeleza chuma janga enyengo zowawisa ndakumbana nazo matenda njala ngozi ndadusana nazo amayesela tandivuta mbuye mali nani simnasiendeka munalitolinga akale zowawisa zitandipinga andikuthokoza chonde chano ndichozama mabulu wanga bwili bwanje sizapuka
pamene ndinafula mbuye mnadi yankai pamene ndinadwala mbuye mnadi kunzai pamene napanjala mbuye mnadi yesai mabulo pandendele mbuye muli nane enyengo zanu zose mbuye sizisingai pamene ndinafula mbuye mnadi yankai pamene ndinadwala mbuye mnadi kunzai pamene napanjala mbuye mnadi yesai mabulo pandendele mbuye muli nane enyengo zanu zose mbuye sizisingai pamene ndinafula mbuye